So praise the Lord today. Yeah. Amen. Once we come again to our church here in Kitale, a full church we have today. And we certainly had a good time in rejoicing here in church today. Holy Ghost moving. People being baptized with the Holy Ghost. I'm going to be preaching from Hebrews chapter 12. And verse 25. But before I get into that, let me say this. Jesus said, "You shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you." It doesn't seem to be a strong thing here in Africa. But you really need to get this Holy Ghost to get this power. Amen.
Amen.
It's like salvation. We can't neglect our salvation. And we cannot, hear me now, neglect the gift that God has put in us. We know what neglect is.
Unajua ya kwamba kusahau ni nini?
You see neglected children.
Ni sawa na kuachilia watoto.
Neglected animals.
Wanyama ambao wamewachiliwa.
Neglected homes.
Nyumba ambazo zimesahaulika.
They don't look very nice.
Hazionekani nzuri.
The Bible clearly tells us, amen, do not neglect the gift that God has put inside of us.
Biblia inatuambia ya kwamba tusiwachilie na kusahau kile kipawa ambacho Mungu ameweka ndani yetu.
And use it with the power that God gave you.
Na tuitumie katika nguvu ambazo Bwana amekupa.
Other people may not see the power.
Watu wengine huenda wasije wakaona hizo nguvu.
They may not even know.
Na hata wasitambue.
But your power can move mountains.
Lakini nguvu zako zaweza kuhamisha milima.
But I'm going to preach now, amen, and the topic today is in Hebrews chapter 12.
Na somo letu liko katika kitabu cha Waebrania 12.
God is going to move in this earth and in this world today.
Mungu atatembea katika ulimwengu huu.
And the end of all things is at hand.
Na mwisho wa mambo yote umefika.
The Bible says so.
Biblia inasema hivyo.
And amen, we only got to look around in the world to know. But we're so busy rushing around. And we don't seem to get time to really read and study the Bible. And the pastors get so caught up in their own religion, their own denomination.
Na pia wachungaji wameshikika katika dini zao.
They don't get filled with the Holy Ghost and the power of God.
Na wajazwi na nguvu za Roho Mtakatifu na nguvu za Bwana.
And be led by the Spirit.
Na kupata kuongozwa kwa Roho.
Instead, amen, to get the Spirit leadings.
Kuliko kupata uongozi wa Roho Mtakatifu.
They get the leadings of their own mind.
Wanaongoza kwa mawazo yao.
And that's why you see so many denominations and all these different structures.
Na ndio sababu unaona dini nyingi zimefanyika.
But amen. God is going to have his church.
Lakini Bwana ataweza kulijenga kanisa.
And the word of God is going to come to pass.
Na neno la Mungu lazima litatimia.
So it's up to us to get in there.
Kwa hivyo ni juu yetu kufika katika nafasi hiyo.
And God has called me to preach the truth.
Na Mungu ameniita ili nipate kuhubiri kweli.
Where this will all go with other people, I don't know. That's God's work, not mine.
Itafika wapi na watu wengine, ni juu ya Mungu.
My job is to preach the gospel.
Lakini kazi yangu ni kuhubiri injili.
And to stay on the radio as long as God wants me to.
Na pia kuwa katika radio chini Mungu apendavyo.
I don't know exactly how long that will be.
Sielewi muda huo ni mrefu kiasi gani.
Amen. It could be another month and it could be another year. I don't know.
Ama mwaka, sielewi.
Amen. So pray for me.
Kwa hivyo nipata kuniombea.
You say, "Pastor, I just love your preaching."
Sema, "Pastor, napenda mahubiri yako."
Amen. Well, why don't you come to our church?
Basi,
amen.
Mbona uji katika kanisa letu?
Hallelujah. Amen. Oh, Pastor, I just love your preaching.
Napenda mahubiri yako sana, Pastor.
Well, why don't you send me some money to stay on the radio?
Mbona basi usitume fedha ili nizidi kuendelea katika radio.
Words are cheap.
Ama je, unataka nini, Rais?
Amen. So by their fruits you know them.
Kwa matunda yao utapata kuwafahamu.
The true sheep of God will come out.
Wale kondoo wa kweli wa Mungu watapata
kujulikana. You know who they are.
Watadhihirishwa na kupata kujulikana.
Like I preached last time, you know, many of the people are like the early church with in Jesus time.
Jinsi nilihubiri ya kwamba watu wengi wako kama nyakati za Yesu.
They couldn't join themselves under the church.
Angeweza kujiunganisha pamoja na makanisa.
Because they were afraid of the scribe and the Pharisee around them.
Wangeweza kujiunganisha pamoja na Yesu maana waliogopa Masadukayo.
Afraid of neighbors.
Wakaogopa majirani.
Amen. Hallelujah.
Amen.
We are responsible to preach the truth to everybody we meet.
Ni jukumu letu kuhubiri injili kwa yote tunayokutana naye.
Because if we don't, we could be held up accountable on the day of judgment.
Maana tusipo tunaweza kujukumika siku ya hukumu.
As I look around and what I see out there, amen.
Lakini ninapotizama na kile naona.
From my experience in North America and in Canada and even in parts of Britain, amen.
Pamoja na ujuzi wangu kule kaskazini Marekani, Canada pamoja na sehemu zingine za Europa.
Nobody seems to want to build upon a foundation of the apostles.
Hakuna apendaye kujenga katika msingi wa mitume.
They got their own social gospel.
Watu wana hali ya injili yao.
Oh, but can't they sing? Amen.
Lakini je wanaweza kuimba?
I hear it all around as I walk in here.
Nasikia kila mahali ninapotembea.
Amen. You can't sing your way to heaven.
Huwezi kuimba ukielekea jehanamu.
I don't care how loud you sing.
Hata kama utaimba kwa kiasi gani.
You got to live holy.
Unahitaji kuishi maisha matakatifu.
The devil, he loves singing.
Shetani hupenda kuimba.
He can do all those things.
Anaweza fanya mambo hayo yote.
They're good things. Amen.
Mambo mazuri.
It's good to sing unto the Lord.
Vizuri kumuimbia Bwana.
The devil can praise the Lord.
Shetani anaweza kusifu.
He can sing songs unto the Lord.
Anaweza imba nyimbo kwa Bwana.
He can even speak in tongues.
Anaweza nena kwa ndimi.
Amen. He can mimic tongues.
Anaweza
copy them.
Rejelea ndimi.
Amen. He can do many things.
Na anaweza fanya vitu vingi.
He can dance in the church.
Anaweza cheza kanisani.
Or he can make a big noise.
Ama anaweza piga shangwe.
Satan the devil. He walked around on 2 feet.
Ni kwa sababu anatembea kwa miguu miwili.
Seeking who he may devour.
Akitafuta yule ambaye anaweza kumdevora.
But there's one thing the devil can't do. And what is that, church?
Jambo moja shetani hawezi kufanya.
Here I can tell you, you know that I've preached it many times. What is one thing that Satan will not do? Amen.
Jambo gani hilo shetani hawezi.
Who can answer that question? Amen.
Nani hawezi jibu?
He cannot obey. Hallelujah.
Hawezi kutii.
So we've taught the people well here in Kitale.
Kwa hivyo tumefundisha watu hapa kanisani.
Amen. We have a strong church here.
Kwamba tuna kanisa lenye nguvu.
Good people, amen.
Na watu wazuri.
That are learning in the Lord and going forward.
Hawa wanatufundisha kwa Bwana wakiendelea.
Thank God for them. Amen.
Nashukuru Mungu kwa ajili yao.
Hallelujah. He won't obey.
Hawezi kutii.
He can dance up a storm.
Anaweza cheza na
mambo. Amen. He can do all kinds of things.
Anaweza fanya mambo yote.
But when the authority of God,
lakini mamlaka ya Mungu,
the pastor, the leader, prophet,
au mhubiri,
wants something done,
nabii anapohitaji kitu
kifanyike, they dance around it.
Basi inakuwa ni kucheza tu kando yake.
He won't do, he can't obey. It's so difficult for the devil. He can't obey.
Shetani hawezi kutii.
Amen. Hallelujah.
Amen.
He can even act like he loves you.
Anaweza tuonyesha na kupenda.
He's nothing only a liar. Amen.
Itakuwa ni udanganyifu.
The devil, always remember, he will not obey the truth.
Shetani kila wakati hawezi kutii kweli.
In our part of the world, we call them copycats.
Wao kule wanaita ya kwamba ni kama wale paka ambao wanaimiza ama.
I don't know what in Africa you may call a copycat.
Wale ambao wanaweza kuiga.
Somebody that copies everybody, he can copy everything.
Yule ambaye anaweza kuiga tu kila kitu.
Amen. But we know what a chameleon is like. Amen.
Lakini tunajua kwamba je mjuzi ama
a chameleon will become whatever surroundings it's around.
Kinyonga.
Amen.
Anaweza kufanana na
whatever's around. He'll become like that, the color.
Ambacho kiko karibu na yeye.
And that's just like what the devil is like.
Ni sawa na shetani.
Amen. He comes and greets me. Oh, pastor, I'll see you. I'll be there next Sunday. Amen. All he's looking for is money. Amen. Don't take too long to figure that out. Hallelujah.
Or
looking for some position. But when they come to church and they find out they got to behave like everybody else.
Amen.
By their fruits you know them. You don't see them anymore. Oh God, I pray for those people, Lord.
watu hawa Mungu.
And move upon their minds so they get their mind right, Lord.
Kwa mawazo yao ili yawe
sawa. So their soul and their spirit be saved in the day of the coming of the Lord
yao,
Jesus.
Pamoja na roho zao zipate kuombolewa siku ya hukumu.
But I'm getting away from Hebrews 12.
Tunaenda sasa katika Waebrania 12.
And verse 25.
25.
I'll read verse 25. See that ye refuse not him that speaketh. For if they escape not who refused him that spake on earth, much more shall not we escape if we turn away from him that speaketh from heaven.
Angalieni msikatae yeye anenaye, maana ikiwa hawakuokoka wale waliomkataa yeye aliyewaonya juu ya inji, zaidi sana hatutaokoka sisi tukijiepusha na yeye atuonyaye kutoka mbinguni.
Whose voice then shook the earth, but now he has promised. God don't make an idle promise.
Mungu anatoa ahadi.
Yet once more I shake not the earth only, but also heaven.
Ambaye sauti yake ilitetemesha inchi wakati ule, lakini sasa ameahidi akisema mara moja tena nitatetemesha si inchi tu, bali na mbingu pia.
And this word, yet once more, signifies the removing of those things that are shaken as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain.
Lakini neno lile mara moja tena nalidhirisha kuhamishwa vile viwezavyo kutetemeshwa, kama vile vilivyoumbwa vitu visivyoweza kutetemeshwa vikae.
Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear, for our God is a consuming fire.
Basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na muwe na nehema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu wa kicho.
Amen.
Na Mungu wetu ni moto ulao.
Amen. Amen. And let me say verse
26.
Whose voice then shook the earth, but now he has promised, saying, yet once more I shake not only the earth, but also heaven.
Ambaye sauti yake ilitetemesha inji wakati ule, lakini sasa ameahidi akisema mara moja tena nitatetemesha si inji tu, bali na mbingu pia.
So God is in the last times.
Kwa hivyo Mungu yuko katika nyakati za mwisho.
And he's calling out his church.
Na analiita kanisa lake.
I marvel to so few people preaching this type of message.
Ni watu wachache wanaweza kuhubiri injili kama hii.
I marvel that so many people are caught up in these institutions.
Naamini ya kwamba watu wengi wameshikika katika dini hizi.
But then when I really read the word of God,
lakini naposoma neno la Mungu,
I see,
you know,
amen, that this is in the word.
Kwamba hii iko katika neno la Mungu.
Many shall seek to enter in, but they shall not be able.
Wengi watatamani kuingia lakini wasiweze.
Are you an able minister here and out there?
Je, wewe ni mtu utakayeweza kiongozi?
Are you able to do what God has called you to do?
Kila ambacho Mungu anakuuliza upate kufanya.
Because God is going to shake this earth.
Maana Mungu atautetemesha ulimwengu ama nchi.
And shake the heavens.
Na pia kutetemesha mbingu.
The stars will fall from heaven.
Nyota watapata kuanguka kutoka mbinguni.
This earth and all the elements will melt with a fervent heat.
Na vyote vilivyomo katika ulimwengu na katika mbingu vitaweza kutetemeka na kuangushwa kwa joto lake.
Will all be dissolved.
Na yote vitaweza kuangamizwa.
Amen. But before that,
na kuyeyushwa, lakini kabla hapo,
has to do some work upon this face of this earth.
Atafanya kitu juu ya inji.
And he's going to preach the word.
Atahubiri neno.
Which is going to lead into some things on the earth.
Ambalo litaelekea katika mambo mengine katika juu ya inji.
Amen. He's going to shake every foundation out there that is not of God.
Atatemesha kila msingi usiofanyika na Mungu.
He's going to shake every foundation that is not built upon the foundation of the apostles.
Atatemesha kila misingi isiyokuwa katika misingi ya manabii.
He'll shake every religious foundation that is not of Jesus Christ.
Atatemesha kila dini ambayo itokani na Yesu.
And the word.
Na pamoja na neno
la. And that's most things that are out there today.
Na mambo mengi ambayo yako siku ya leo.
Most people all they're doing is talking about Jesus.
Watu wengi huzungumza juu ya Yesu.
Where is amen the miracle working power of God?
Je, wapi nguvu za kutenda miujiza?
Where is the laying on of hands and the recovering of the sick?
Wapi nguvu za kuwekea mikono na kuponya?
Where is the preaching of the truth?
Wapi kuhubiri neno la kweli?
But God is going to shake this earth and he's going to have his people.
Lakini Mungu atautetemesha nchi hii na pia watu wake.
So it's up to you to be filled with the Holy Ghost.
Ni juu yako ujawe na Roho Mtakatifu.
And to go forward and do the word of God.
Na kwenda na kutenda mapenzi ya Mungu.
But those of you who want to fall asleep a little bit.
Wale ambao wangependa kulala.
Even in this church.
Hata hapa kanisani.
And you just don't want to really get it. Excited, you just want to go on your own way. Let me warn you, amen, there's going to come a judgment day. And if after a period of time you keep hearing things and hearing things and hearing things, and you don't do them, to him that knows to do good and does it not, to him it's sin. So God is going to shake every foundation.
Mungu atatikisha kila mizingi.
He's going to shake the things, amen, on this earth.
Kila mizingi katika ulimwengu huu.
Sin has now become rampant.
Na dhambi imejaa na kuwa nyingi.
God has given the world over to reprobate mind.
Sasa Mungu amepeana ulimwengu kwa watu walio na mawazo mabaya.
He's withdrawing the Holy Ghost, the Bible says in Thessalonians.
Anaondoa roho wake, jinsi Biblia inasema katika Wathesalonike.
That spirit that resists, the Bible says, will be taken out of the way. And then that coming of Satan with all deceivableness and lies and, you know, wonders, amen? Lying wonders, amen? Trying to imitate the works of God. And he'll deceive many people. So we have to be wise. Amen. To be the body of Christ upon the face of the earth. People have been doing and got comfortable for doing things for so long. They think it's okay now. This is okay. My father done it. My mother done it. My grandfather. And I'm doing it. So it's okay. God doesn't seem to be doing anything.
Mungu inaonekana hafanyi jambo lolote.
Yeah. Where's the promise of the Father's coming?
Je, wapi ahadi ya Mungu?
All things remain the same as they did from the beginning.
Mambo yanaonekana yale tangu mwanzo ulimwengu.
God, he does neither does evil nor does he do good.
Mungu hatendi maovu wala hafanyi mazuri.
Amen. I'll just continue on my own way.
Mimi nitazidi katika njia zangu.
There is no God. But God is shaking.
Lakini Mungu atatetemesha.
And he needs shakers that can stand up.
Na anaweza kuitetemesha wakati utakaposimama.
And determined to be a shaker.
Na tuwe tayari ili ya kwamba tuwe watu wa kutetemesha.
Shake, amen, this world with the word.
Tetemesha ulimwengu huu wa leo.
Coming a time there'll only be two prophets.
Itafika mahali watabaki tu manabii wawili.
And that's not so far away.
Na sio mbali na sasa.
Hallelujah. That will be upon the face of the earth.
Ambao watasalia katika uso wa nchi.
For all those people that talk about those prophets about the coming together of all the churches.
Na watu hao wote ambao wanazungumza juu ya wale manabii na kuja pamoja kwa makanisa.
Let me tell you right now, you're liars.
Wacha nikueleza kwamba wewe ni mdanganyifu.
You're angels of light pretending to be ministers of righteousness.
Unakuwa kana kwamba ni malaika wa nuru ambao unadanganya.
Because the Bible clearly states there come a falling away from the truth.
Maana Biblia inasema kutakuwa na ukengeufu kutoka kwa ukweli.
Men will fall away.
Na wengi watapata kuondoka.
Few there be that find it.
Ni wachache watakaoifuata.
Amen. And most people are going to go the way of broad destruction.
Na watu wengi wataenda katika njia ya uharibifu.
So those prophets that preach, you know, all the different denominations are going to come together, amen.
Kwa hivyo hao manabii wanaohubiri katika dini tofauti watakuja
pamoja. I'm warning you, you need to come out of it.
Lakini nakutahadharisha unahitaji utoke ndani ya.
Come out of those things, I'm warning you as a man of God.
Nakutahadharisha utoke ndani ya vitu hivyo.
Hallelujah. I'm warning you, get filled with the Holy Ghost.
Toka na ujazwe na nguvu za Roho Mtakatifu.
And get down on your face before God.
Na uweze kuingia na kumlilia Mungu.
That you may be counted worthy to escape all the temptations that are going to come upon this earth. Because they're surely coming. And many people now are going to be tempted. Amen. And the Bible also says that your enemies shall be the members of your own household.
Biblia inasema kwamba adui wako atakuwa ni watu wa nyumbani mwako.
Even children will rise up against the parents.
Hata watoto wanaweza kuinuka kinyume na wazazi wao.
Oh, I won't take the mark of the beast.
Sitaweza kuchukua ile alama.
You're already taking it. You're already taking it in some ways, you don't speak out.
Lakini kwa njia nyingine umeichukua maana uwezi kunena.
There's things in the world that cause you to go back on God and you don't speak out.
Mambo yanafanyika katika ulimwengu yanaweza kurudisha nyuma lakini hujanena kinyume.
You be political about it.
Maana unabaki mtu
walk around it, amen.
Ama unaiacha tu unatembea kando yake.
It's easier to walk around things and take a stand.
Ni rahisi kutembea kuliko kuchukua msimamo.
Amen. All those that live godly.
Lakini wote watakao kaa katika uungu.
In Christ Jesus.
Ndani ya Kristo Yesu.
Shall suffer persecution.
Wataweza kupata mateso.
All those that live godly.
Wote wanaoishi katika njia ya uungu.
In Christ Jesus.
Ndani ya Kristo Yesu.
Shall suffer persecution.
Watapitia mateso.
So,
hivyo,
what are you suffering with? Persecution?
Unateseka kwa ajili gani?
Are you suffering with sickness?
Unateseka kwa magonjo?
Amen. Are you suffering with poverty?
Unateseka kwa umaskini?
All these things we're not supposed to suffer with.
Hatuhitaji kuteseka kwa mambo haya.
The Bible says that we prosper.
Biblia inasema kwamba tunawiri
and be in health even as our soul does prosper.
Na kuwa na afya nzuri chini mioyo yetu ilivyo na wiri.
God means for Christians. Amen.
Mungu anamaanisha hivyo kwa ajili ya
to go around it and have the proper blessing.
Na kuenenda na kupokea baraka zake.
But it must come with persecution.
Lakini inakuja kwa mateso. Amen.
Jesus spoke it.
Yesu Kristo alizungumza hivyo.
When Peter asked him, he said, "Who could be saved?"
Petero alipomuuliza, "Je, Bwana nani atakayeokolewa?"
Amen. Jesus said, "There's no man that has left houses, lands, wife, husband."
Yesu akasema hapana mtu aliyeacha nyumba, mke au mume.
But he will receive in this world 100-fold.
Kwamba atapokea asilimia 100.
And in the world to come eternal life.
Na pia katika ulimwengu utakaokuja wa uzima wa milele.
And read the last verse with persecutions.
Na pia kupitia kwa mateso.
We want to get the blessing but without persecution.
Ningependa kupata baraka lakini pasipo mateso.
God is going to shake this earth.
Mungu ataweza kutetemesha.
Hallelujah. What sinners do, amen, is none of my business.
Wale vile ambavyo watenda dhambi
hayo
si kazi yangu.
Tell them to get saved.
Ni kuambia kwamba waokoke.
Your sin is against God.
Maana dhambi yako ikinyume na Mungu.
Your sin is that you don't fall down and confess Jesus as your personal savior.
Dhambi yako ni kwamba hujaweza kunyenyekea na kumkiri Bwana Yesu kuwa mwokozi.
For sinners, for people that are not saved.
Watu watenda dhambi hivyo ndivyo
wanavyo. For you out there the drunkard.
Wewe ambaye ni mlevi.
The prostitute.
Wewe ambaye ni kahaba.
The homosexual.
Wewe ambaye unafanya mambo yasiyofaa.
It doesn't matter what you are, there's room at the cross if you.
Haijalishi nini unaweza sema.
If you repent.
Iwapo unaweza kutubu.
And confess your sins unto God.
Na utubu dhambi zako na ukiri na.
Hallelujah.
Kristo Yesu.
Your sin is not how you're living, it's your not confessing Jesus.
Dhambi zako si jinsi unaishi lakini ni kwa kutokiri.
That's the sin of mankind.
Hiyo ndio dhambi ya mwanadamu.
They don't confess Jesus.
Hawakiri Yesu Kristo.
People say, "Oh, they're going to hell because he done this or he done that or he done something else." No, they're going to hell because they never confessed Jesus as their personal savior.
Kwa sababu hawakumkiri Yesu Kristo.
So all the perverts and all those people out in the world,
kwa hivyo watu hao wote walioko katika ulimwengu,
they'll be in the same places, amen, as Christians who do get saved.
Watakuwa katika sehemu sawa na Wakristo ambao baada ya kuokoka.
But then they live like a hypocrite.
Na wanaishi maisha kama ya unafiki.
But for you, sinner, there's room at the cross.
Lakini yeye aliweza kujitoa.
Just turn from your ways and repent.
Pale juu ya msalaba wewe geuka kutoka kwa njia zako.
Hallelujah. And then, amen, people get saved and they live for the devil.
Watu wakoka na kisha wakaishi kwa ajili ya shetani.
Then sin begins to count.
Kisha dhambi inaanza kuhesabiwa.
He that knoweth to do good and doeth not to him it is sin.
Ajuaye kufanya vyema na asitende ni dhambi.
There's only one sin against a sinner.
Kuna dhambi tu moja kwa mtenda dhambi.
That he'll be accountable on the day of judgment.
Kwamba atasimama katika kiti cha hukumu na
kuhesabiwa. Not little sin, big sin, mortal sin, this sin.
Ama hii na hile.
One sin only.
Dhambi moja tu.
You didn't confess Jesus as your personal savior.
Kwamba hakumkiri Yesu Kristo kuwa mwokozi wake.
Amen.
Hiyo itamtosha.
That's the end of it. Amen.
Mission.
Hallelujah. People think to be all accountability for all these other sins. No, that's the only sin.
Watu wanafikiria kwamba utakuwa unasema juu ya hili na hili lakini kwa kuwa
when a Christian gets saved, he'll be in the judgment seat of Christ.
Sasa mkristo anapookoka na anaweza kusimama katika
kiti cha hukumu cha Mungu. And he's going to give an account of the deeds done in the body.
Atatoa hesabu ya matendo aliyotenda juu ya mwili wake.
He's accountable for the things that he does.
Yeye anawajibika kwa mambo
aliyotenda
baada ya kuokoka.
Hallelujah for the sins that he has committed. after being saved.
Kwa sababu ya dhambi aliyotenda baada ya kuokolewa.
Hallelujah. So anyway, gather around the radio, everybody, amen, thank you, Jesus. As we always pray at this time for people, I know God is touching some of your bodies out there.
Keep
listening, amen. Hallelujah, we'll be on as long as God allows. So Heavenly Father, now we pray for these people as they lay hands on the radio.
Oh
God, in the name of Jesus, you touch all these infirmities, all these sicknesses. You touch that person, oh God, that wants to get saved. You touch that person that needs their family healed. Or husband and wife, oh God, amen. All manner of disease, oh God. Doesn't matter what it is, you died on the cross. So Father, now in the name of Jesus, oh God, the Lord of God, as the power goes through this radio, you touch those people who had faith to lay hands on the radio. In the name of Jesus, amen. And everybody said amen. Hallelujah.